Good Friday on Kaya FM 95.9.
086-00-00959. Valentine's Day is on Sunday. Some are very excited about it. Some are nervous because your partner is angry at you. So we are here. We want to find out when then. What did you do? Anonymous.
Kumba.
Good morning.
You're a lady. Nice. Hi. Nangu uthi wena ukwatile. Sister, nangixolisa phela.
Thanda ngiyaxolisa.
Ah, first so.
Yisile ngathi
ile ukuthi akuyinto wrong, mara ukhuluma ngesikhathe sirong.
Uyamxolela bro.
Ah,
yam prospera na kakhulu uja nyamxolela. Yaba busy naye ke Sunday uja mincalo like this nje ngokuphele Sunday.
Sunday
fair uja mchiki. Oh, la mkhaz. Iba busy mathe.
Ngalona kokuthanya ngalaba.
Shab. Wena verbal diarrhea uvale lo yomlomo.
Uthule namhlanje.
Iba uthulisile.
Bona ngiyobala.
Until Sunday.
Thula.
Sunday ungele futhi. Monday, phezu kwakhe.
Bye bye.
Nje.
Up, guys. Bye. Tibos.
I'm Rena in the rest.
That's laka. Umnati mfethu.
Ah, yonke.
That's why I'm back quatel.
I shall be. Balunga ifaka kunjima la ngaphansi.
Wenzeni?
Ngikuthi wangkwatela, ay umshana wami na ngomlomo omude na uhamba ufaka izinto ezirong umfethu yazini.
Ufakazeni.
Umshana ukhuluma into ezirong ukuthi uteri lapha akusamelanga ngismayile ngabantu la ekhathi hayi ngasimayela nabo hayi dalela ke umuntu wami lo
manje mamela I've got news for you yabo
yaphuthi
sizamile ukufola umuntu wakho uyayibamba ifone but uthi ayikho into afuna ukuyikhuluma nawe kwamanje usagwadile matsala
hayi bo yabona ukuthi kwatile lo muntu because ngithi ngiyamfone na section hayi
nami lalela
ukuthi if bo phone la wathi hi Skumba hi Mbali I'm sure bekazophendula manje problem yakho ukuthi uthe Morena and the rest sala
Nine thing in quartet, I need number in quartet.
Bye bye. So we tried calling Mundaga Tibos, but sister is really angry and she's not looking forward to Valentine's Day out.
Yo.
Sheila, what's the magic that's a flop? Marasi, tick pen. Go straight to Komor. Sheila?
Yeah, what's going
on, Jan? Right, Mina Wena.
I'm great.
When's Zane?
I'm going to make Kumba. Uhambe neskiya angikhiyela ngaphansi. Mara kuya uzikufikiri athi mina ngifonanga. Nanamhlanje uhamba ngakhulumisanga. Yebo.
Manje Valentine's Day izoyenza kanjani?
Manje nizoyenza kanjani ngoba nenkinga yini?
Ngaleso sikhathi mina ngiplana ama double date for Sunday.
Naye?
Yebo.
Uzohamba uyona.
Hayi, tikujele into ongayazi ke. Akayi lapho yena. Akayi lapho akayingeni futhi.
Ah.
I'm serious. We're trying to call him. He's not answering his phone.
He's not answering.
Oh.
You.
Mara mamela ke. Ngothando lokaNkulunkulu. Matsala.
Hello.
Shabu njani Matsala?
Shabu.
Skumba nombala ekhaya FM.
Okay.
Yeah, isaster yakhala man ethi uyikwatela wena ngendaba yeKia.
Ni
and when are we down nge Valentine wingeni dating?
Come on,
Sine key holder nje les keyless or somebody use nje
Iski holder yakho na ipiya ipiya
Sheila bamba kancane mazala Sheila
Yebo
Nang lo bhuti ekhuluma naye
Sanomthamo vele
serious. Like, serious.
Manje but ufuna ukuthini kusisi?
Now is Khumbu uyafona Khumbu. Khumbu nawe uyafona. Ngenxa yesikhiya nje, ngenxa yesikhiya.
Askies madzala.
Yo Jolana sinamona yazi.
Khumbu ngifaka enkingeni Khumbu.
Inkinga yani ngoba umuntu wakho lo orbaningi na?
Ah uyayiwani, I'm proud to say medium you one.
Manje inkinga yani kufanga. Enjoy Valentine's Day. How
sugar.
Rewinding Kaya FM on FM Rewind. Visit kayafm.co.za for more.